funguero kwa yule wa before. Sitaki kurudia zamani, nilikupenda sana, ila kunionwa thamani au kunionwa maana. Sitaki kubonga mau kurushia lawama, ila roho yangu najua nilikupenda sana. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yaendelee. Ulipokosa nisame, ulipokosa nkusame, na maisha yaendelee. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia, ndugu zangu wanaulizia, yule wa zamani. Haya mama anaulizia, anaulizia, majirani wanaulizia, yule wa zamani. You never took your time to know me, time to know me. You never took your time to understand. Nikosea hata nikone ukiwa naye, mina waombea. Natamani siku zile hisia zangu zinanikosea, hata nikone ukiwa naye, mina waombea. Atajagwa na ulizia, anaulizia, besesa naulizia, yule wa zamani. Mama Mueni anaulizia.
Mama, wacha tutupima. Wacha tutupima.
Hii mbo siya DIX. Hii mbo ni AX.